tunataka dimbe. Tunataka nini? Tunataka dimbe.
Ha ha ha. ya kidogo wamechanganyikiwa wamechanganyikiwa wamechanganya na dimbe wamechanganya kidogo wamechanganyikiwa wamechanganyikiwa wamechanganya na dimbe wamechanganya kidogo wamechanganyikiwa wame